Mighty Wasa, Wasa Friday, my darling, Wasa Friday.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi wakwele South Africa u Mr. Kwara Kwara u DJ Bongz phela yena ocula i house unofundo mkhize we Studio 7 u Divanelo DJ Bongz wasethulela loludaba.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphumela okushini lobe maphendleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini, loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongz waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Kwara Kwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Kwara Kwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethele udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se double platinum. Umdumo ka Bongz uchaza esithi House Afrobeats. DJ Bongz usefinyelela iminyaka engamathumi amabili ejabulisa abantu ngeingoma ezichisa izikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Kwara Kwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongz kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma. Kodwa engazange ifike ezingeni leGwara Gwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonela twayibo wazayenza indaba bonke sithi indaba yayo senako bengisendela uRehan Shaykhara mara emva kwalokho wankumuntu daya zivele usiyara ngibonenegeti Charles Chambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo, eMabalabala Entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi, Survival of the Fittest.
Cheers, mama. Kwara Kwara. Yeah.
UDJ Bongz uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela ekhophini, yabo uyivalela ekhophini asikho. Abakhululeke nje baphume baye ngaphandle, bazona ngaphandle, kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongz kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongz. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongz_Kwara_Kwara. Ngingunofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngithi libe lempela viki elushukela.
Just like
Kwara kwara DJ Bongs ehamba lentokazi yakwaMkhize lapho unomfundo we Studio 7 bevala ke ezosuku ngohlelo Woza Friday selethemba leyo kholisile ke umculo ka DJ Bongs twakazomuhle kwanele okwamanje likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili inkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.